Alright, ke namhlanje izinsuku zingu-4 kuyana ke uMashi u-2019. Ansaseleli ithuba mlaleli ngibingelele kuzona zonke iy'ndawo la kufinyeka khona ke imisakazo yomphakathi esifundazweni ke sikaPhunga noMagema. Elami ke igama mlaleli uSilindile wakaBhengu. Kanti ke usuku lanamhlanje mlaleli sikhona la ke eThekwini edolobheni elihle kakhulu okuyidolobha ke liphethwe yena ke umama ke umhlonisha umama uZandile wakaGumede. Usuku lanamhlanje ke mlaleli nje kuntambama samsana ke nabakwaSASSA. Akekho ke umuntu esingathi akayazi ke Sasa ngishingane encane yazi ukuthi sasa yini kodwa ke singasho ukuthi inhlangano ke ebhekelele ke ukukhokhela ke kwezibonekelelo kwezahulumeni phecelezi ke abanye bangasho ke bathi ke izimpesheni njengamanje ke nginaye ke umhlonisho umnumzane ke uMusa Mdlalose oyisikhulu kwesezokuxhumana ke kwaSASSA khona la esifundazweni ke saKwaZulu Natal esose nje okhuluma naye nje kafushane sichaza nje izinto eziningi eziphathelene nawo uSASSA ngoba sike sizwe masihambe emathekisini sihambe ezindaweni abantu beneyikhalazo ukuthi amakhadi lokho kodwa ke namhlanje izimpendulo bazozithola futhi nabo bazokwazi ke ukuthi basixhumeke osulu namhlanje ukuze bazibuzele bona ngqo ngoba ke kuye kuhle ukuthi ke uzibuzele wena uyithole impendulo ngaleso sikhathi iWhatsApp number yethu ke namhlanje it's 072667756 WhatsApp number 072667756 kanti ke nawo monalo ke nje futhi ucingo ungafonela kona ke icode yaseThekwini e-031 201 3586. Ngenzeka umunye uzothika emlaleli ngasekhaya mhlawumbe ngiyasheshisa ke angiyiphinde ke futhi inumber 031 201 3586. Uzofona ke lapho umlaleli uma ke unombuzo kubona ke abakwaSASSA esifundazweni sakwaZulu-Natal okanye ke uzowhatsappa futhi nakhona futhi uma unawo umbuzo ku 072 667 956. So lokho siyiphinde njalo ke izinumber ke lezi ke mlaleli njengamanje singene kulona ke uhlelo lwethu ke lwantambama njengoba bengishilo nje ukhona ke umhlonishwa ubaba ke uMusa Mdlalose oyisikhulu ke sezoxhumana khona kwaSASSA. Sikwamukele emsakazweni yomphakathi Mnumzane uMdlalose.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibingelele kubo bonke abalaleli bemsakazo yomphakathi across iKwaZulu Natal.
Sekuyisikhathi eside ke kona singabonani kodwa ke siyabonga namhlanje ukuthi ke sithe sabonana. Asingene kulona ke uhlelo nje singaqala ke nje singena khona ke ntambama nawo nje umbuzo ke nje wokuqala sizokhumbula ke Mnumzane uMdlalose ukuthi ke ngonyaka ke ka-2017 ku-10 December ke lowo owangqongqoshe ke ehhovisini likamongameli umhlonishwa ubaba ke uJeff Hadebe wamemezela ukuthi ke iSASSA iyenze isivumelwano sokukhokhwa kwezibonelelo kanye neposi. Mhlawumbe nje ukusichazela ukusho ukuthi sisho ukuthinike lesivumelwano.
Lesi sivumelwane sichaza ukuthi kusukela manje sesizosebenza ngokubambisana kanye neposi laseNingizimu Afrika. Lokho ke okuchaza ukuthi ke abantu laba esisebenza nabo sizoba nobudlelwane obuzothatha isikhathi nje impela la khona abazobe besilekelela khona ukusabalalisa izibonelelo zikahulumeni ukukhokha ekhungweni baphinde futhi bakhokhele nasekhungweni zabo ama post office ukuthi abantu manje sebezokhokhelwa ibona. Uzokhumbula ke ukuthi besinenkampani ebesisebenza nayo ngesikhathi esidlule eyaphelelwa ke inkontileka yabo isikhathi sabe sesingena ke ebudlelwaneni bokuthi ke sisebenze neposi ke okuwukuthi ke sibhizi nabo njengamanje.
Mhlambe nje ukusebenzisana nalo iposi singabona mhlambe ukuthi ngingathatha isikhathi singakanani ngoba kungenzeka mhlambe sikube u2 years emva kwalokho futhi sekuyamemezelo ukuthi sesiyashintsha sesisebenzisana nabathile.
Kusazoba nje ubudlelwano obusazothatha isikhathi eside ngicabanga ukuthi ena kuzoba more than 5 years because vele njengamanje isivumelwano sikusona esika 5 years kodwa ke ngithemba ukuthi kuzophinde kuqhubeke kusho ukuthi ubudlelwano nje obuzoloku buqhubekile bukhula.
Mhlambe ngamanye amazwi kuzoqhubeka uma kusebenziseke kahle. Mhlambe uma ukuthi anisebenzisananga kahle, mhlambe sekuyophinde kufunakala abanye.
Hayi, anginakho ungabaza ukuthi ngeke sisebenzisane kahle ngoba phela uzokhumbula ukuthi iposi omunye umnyango kahulumeni. Lokho ke okuhle ke kuthina bantu baseNingizimu Afrika ngoba kuchaza ukuthi ke uhulumeni uzokwazi ukuthi awunge imali futhi nemali ebesiyikhokha isizokwazi ukuthi ihambe itholwe abantu omunye umnyango kahulumeni. Lokho kuzolekelele kakhulu ke ekutheni ke kufukume umnotho wethu la eNingizimu Afrika kanye nokuthi ke kuthuthuke nezinga mhlambe lokusebenza futhi kweposi.
Alright, mhlambe ke nje mase sibheka kulona ke leli khadi elisha mhlambe nje ngoba sichazayo ukuthi linjani leli khadi elisha njengoba ayiseshintshiwe ngoba into ephathelene namakhadi phela into ephathelene nemali abantu badinwa kama makhadi bengasasebenzi la.
Oh ikhadi ke bese nekhadi elimhlophe kuqala la kwasasa manje ikhadi sinalo seliyigolide ikhadi leli okwazi ukulthola ehhovisi la kwasasa mangabe kuukuthi uyafisa ukuthi ube nalo mhlambe awusathanda ukuhola ngekhadi lasebank mangabe kuukuthi ubusuhola ngekhadi lasebank uyakwazi ukuthi ke uye ehhovisini la kwasasa eliseduze nawe ucele ukuthi enabakushintshele lelo khadi bese yakwazi ukuthi bakushintshele bese kuthi ke ngenyanga elandelayo umholo wakho esibonelelo ungene kulona.
Alright ke mlalela sikhumbuze ukuthi namhlanje sinayo umnomzane uMusa Mdlalo soyisikhulu sezoxhumana khona la kwaSASA esifundazweni ke saKwaZulu-Natal sikhuluma ngazo ke indaba ephathelene ke naba kwaSASA nje bengishilo mlaleli na uzokwazi ukuthi ube ingxenye yalo ke uhlelo uzofona kuyona ke inumber 0312013586 okanye ke iWhatsApp number it's 0726677956 0726677956 kuyazwakala ke Mr Mdlalo mhlambe nje sikibhekeke la ukuthi mhlambe nifinyelele kanjani kusona ke lesivumelwano sokusebenzisana nabo abeboss.
Uzokhumbula ke kwathi ngonyaka ka-2012 sanikeza inkampani le kwakuthi uCash Paymaster service isivumelwano sokuthi ke iholele ibonelelo lezi zakahulumeni nokuthekeke ngonyaka lo odlule ke safika leso sivumelane ekugcineni kodwa ke ngaphandle kokuthi kufike leso sivumelane ekugcineni inkantolo enkulu yomthetho sisekelo yayebevele isinqume ukuthi inkontileka yethu le esasinayo nayo lenkampani i-invalid so okwachaza ukuthi ke kwakufanele sithole abanye abantu noma sizikhokhele thina izibonelelo kodwa ke sabe sesibona ukuthi ngoba thina sasingakabi ready ukuthi noma sakulungele ukuthi sikhokhele lezi zibonelelo thina ngqo sase siqala ke ingxoxo zokuthi sikhande ubudlelwane bokusebenzisana no South African Post Office okuwukuthi ke namhlanje sesisebenza nabo kusukela nje kuqale uSeptember vele bese bevele bekhona ngonyaka odlule so kusho ukuthi ke ibona ke osekuyibona sebekhokhela ibonelelo bayikhokhela ekhungweni zabo futhi bahambe futhi baye ezindaweni lezi ama paypoint angomahamba nendlwane la abahambisa khona imali.
Mhlambe ke nje singaqinisekisa ke sonu namhlanje ukuthi ke bukhona bese khona nobudlelwano nesanabo neCash Paymaster service.
Hayi cha msakazi sisenabo nje ubudlelwane bethu ngesikhathi ke singena lobu budlelwane esinabo neboss baphela ngeke sikwazi ukuthi silishendeze iboss ukuchaza ukuthi ke abantu nje esisebenza nabo manje umuntu osuka ebosini so akekho umuntu ongathi usuka kwa CPS bese ethi usebenza noSASA lo muntu lo ngabe ushamampunge nje ngabe ngakhuluma iqiniso.
Mhlambe ke sibheke ke futhi ke nalo ludaba lo lokushintsha ke amakhadi abantu ke bebabonakala ke impela ke ayibeshodoza ke impela ukushintsha amakhadi kanti phela nakhona kulimaza bona uma bengawashintsha amakhadi ngoba babuye abanye babuye bakhali bathi imali zabo ayiphumanga ekubeni kodwa kumenyezelwa zonke indawo ukuthi abantu bashintsha amakhadi mhlambe usichazela nje kafushanze lihamba kanjani lolando lohlelo.
Uhlelo lolu esesiliphothulile kahle ngoba bekufanele sigcine ngoDisemba ukukhipha la makhadi amasha abantu kugcina ukusebenza kwekhadi kugcine ngoDisemba leli khadi elidala so ikhadi lisebenza manje ikhadi leli eligolide elitholakala eposini elinane logo yakwaSASA kanye nelogo yeposi ngemuva kodwa ke mangabe kuwukuthi ufuna igranti yakho ingene ebhenki lakho mhlambe i-private bank like o-Standard Bank o-FNB Thala nani uyakwazi ke nakhona ukuthi and usicele ukuthi and imali yakho ufisa ingene kanjalo so ukuhamba ke ukuthatha kwamakhadi kuhambe kahle yizeke kube khona ke abantu abangazanga phambili ukuthi bazoshintsha lawo makhadi ke nesicabangayo ukuthi abanye babo vele bayazi ukuthi indaba bengezanga okungenzeka ukuthi ke yilaba ababeholela le mali le ebizwa ngokuthi ipoke kodwa ke umuntu ongakalishintshi ikhadi ayikho imali esangena manje kuleli khadi elidala so ukuchaza ukuthi umuntu mangabe banaleyo nkinga kufanele ahambe asondele eofisini lakwaSASA ukuze sokwazi ngoba bonke labo bantu sabasusa emakhadini amadala sabavulela amakhadi amasha.
Ayikezwakala impela ke Mr. Mdlalo sengithemba ukuthi nabalaleli emakhaya bachaziseleka ngempela ngendlela efanelekile balaleli bayo iRadio Kwezi bakhona abalaleli bayo iNanda FM bakhona uMgungundlovu FM sasolokho sibale njalo nje iziteshi ke ezisilaleleke njengamanje esilindeleke imibuzo bakwethu ngoba phela hayi cha sikhathele impela ke ematexini nasendaweni nje abantu bayakhala uSASA ulokho uSASA yilokho mhlambe nje Mr. Mdlalo sesiphinde ke sibhekela ukuthi ke ngenzeka ukuthi nje buthi lihamba kahle lohlelo khona basasele ukuthi ke bashintshele emakhadini amasha mhlambe iziphi izinto afanele baziphathe
kufanele nje uphathe umazisi usungaliphatha ke nekhadi lakhe lidala kodwa ke lapho manje sekufanele uye ngqo esikhungweni lesisakwasasa okusho ukuthi kufanele uye ehhovisi lakwasasa liseduze nawo ukuze uzokwazi ukuthi usizakale so bese sikubuza ke imibuzwana ukuthi ke yini ngempela le bikubambile ukuthi ungalishintshi ikhadi
mhlambe omunye ke uzoyibuza ekhaya ukuthi kungani kuthi uyashintsha amakhadi mhlambe nje ungachaza ukuthi ke abahlomuli ke bazo ke izibonelelo abakhetha ke ukuba izibonelelo zabo zifakwe emakhadini ke la makhadi la sithi amakhadi amasha ikuphi mhlambe ke abakuzuzayo
leli khadi ke elisha lihle kakhulu umsakazi ngoba uzokhumbula ekuqaleni abantu bebekhala ngokuthi amakhadi abo noma impatience zabo bakhona abantu ababamba imali kuzona mhlambe kuthatheka ama airtime bayithola kuthiwa bathenga ugesi bebengawutholanga leli khadi ke awukwazi ukwenza ama deduction noma ukuthatha imali ngaphandle kwemvume yomnikazi wekhadi futhi leli khadi uyakwazi ukuthi ukhiphe imali ngalo eposini mahala uyithole yonke futhi imali kulona futhi naseyitolo liyakwazi ukuthi lisebenze izitolo ezinye siyakwazi ukuthi zikunike futhi imali iphelele ulithole mahala futhi ke uyakwazi ukuthi mangabe ulahlile sikwazi ukuthi sikureplacele lona futhi sikureplacele mahala ukuze ukuthi yena ukwazi ukuthi uqhubeke ukuthi uhole leli khadi futhi ke into enhle ngalo uyakwazi ukusebenzisa ma ATM mawufisa ukuhola ku ATM uyakwazi ukuyohola ku ATM ngoba linayo liyavumela ukuthi ube nenombolo yemfihlo futhi mawufuna ukuthi uyohola esikhungweni uyakwazi ukuthi uye esikhungweni isikhungo ke sakaza ukuchaza ilakho nesiyakho namhlanje kuma community hall sifike ngeimoto ezisuke ziphethe imali la sifike khona ke sifike abantu sibakhokhele so ke ziningi indlela esisebenzisayo nje leli khadi lihle kakhulu as compared to leli khadi sisuka kulona ngoba leli ngeke usezwe nje ugogo mhlambe nawo awusezwe ngezwe abantu bekhala bethi ena babanjelwa ama airtime noma imali abangazazi ukuthi ayivelapha
hayi cha ngabe ngiqamba manje okwamanje cha hayi bengasezwe bengakezwa lo sekhombisa kona ukuthi ke mhlambe ikhamba kahle mhlambe nje ayike sithole la mhlambe kuyenzeka ukuthi uma umuntu osebenzayo mangena imali noma mhlambe uyayikhipha uyakwazi ukuthi ukwazi ukuxhumana ne cellphone yakho mhlambe nalo leli khadi liyakwazi ukuthi kwenze lokho ukuthi report ku cellphone
yebo liyakwazi uyakwazi ukuthi uthole umqhafazo mangabe kuukuthi ikhona imali esingenile
mhm Right umlaleli silokho sikhumbuze njalo nje ukuthi ke sinaye umnumzane uMusa Mdlalo osoyisikhulu sezoxhumana kwaSASA isifundazweni ke sakwazi Natal sikhuluma ngazo ke indaba zakwaSASA osona namhlanje njengoba bengishilo ke nje umlaleli ngathi uzokwazi ukuthi ufone uzibuze lengqo nongalokho ubuza kubangani bakhe abazokutshela into engekho uphinde futhi uzokwazi futhi ke uSMS uWhatsApp number it's 072-667-956 072-667-956 kanti ke i-landline mongakwazi nawo ukuthi ukufone lapho ngasekhaya it's 031-201-3586 it's 031-201-3586 uzokwazi ke nawe emlaleli ukuthi uzibuzele mathupha right masiqhubeka ke nalo ke uhlelo lwethu nabo ke abakwasasa emnumzana umdlalo loso sokhumula ukuthi phambilini besiyeke sizwe ke ogogo ke bebanjelwa ke izimali zabo engabe ke mhlambe ke leli khadi ke esithi ikhadi elisha ke lokho sisazobona mhlambe kwenzeka
kuzokwenzeka kodwa kuzokwenzeka kanje umsakazi kunomthetho la owasayinwa ungqongqoshe lo odlule umama uBathabile Dlamini la khona owavumela ukuthi abantu abahola impatience lezi zabantu abadala noma impatience lezi oyihola unomphelo bangakwazi ukuthi babe nama umasincobisa so okuchaza ukuthi ke mangabe uhola isibonelelo sokumhlabeni sokukhulu ukuguga ungakwazi ukuthi u 10% wemali yakho le oyiholayo kuba ukuthi ena ungakwazi ukuthi uye kuma snobsand bese uhola u 1720 so imali engakwazi ukuthi deducteke kwi grant yakho ingaba 172 ayingaphezulu kwalokho futhi lento le ayikuvumeli ukuthi mawuhola lezi zibonelelo zesikhashana njengezingane mhlambe ingane ngithi ithola igrant from izelo izibe neminyaka yo 18 akuvumeli ukuthi ke ungakwazi ukuthi ena ukwenzeka ama deduction lapho ngoba ingane mangabe ihlanganisa iminyaka yo 18 so sechaza ukuthi ke umuntu lo osukwenzela lo umshwalensi kungenzeka engabe sakwazi ukuthi aqhubeka khokhela lo umshwalensi bese kusho ukuthi ke le mali kade ikhokha le minyaka yonke isiyacwila so okuchaza ukuthi ke ama deduction avumelekile kuvumeleke ama deduction kubantu abadala nakhona labo bantu abadala okubalekile lapho asikwayenzi kwi grant ngaphandle kokuthi umuntu omdala afike yena eofficeini lethu azosazisa ukuthi na umshwalensi ngimuthathile ngicela ukuthi nivumele inkampani X ithathe imali engaka nalonke inkampani X nayo fanele ifike ilethe agreement bangabe kuwukuthi enoyedwa akakayilethi lo agreement leyo nto le ayiqhubeki yenzeke so kubalekile nje ukuthi sikuveze emphakathini ukuthi abantu abajoyina le mshwalensi kuyobaluleka ukuthi basazise kwasasa ekuthenini sebethathe le mshwalense ukuze sizokwazi ukuthi enake sibalekelele ekuthenini uma befuna ukuthi kube nama-stop order enzeke ama-stop order kuma-grants abo kodwa ilabo bantu abadala kuphela.
Mhm mhlambe ke ake sibheke kule ndawo kakhulazi lezi zasemakhaya ukuthi mhlambe kubanjwa o 40 randi lezi imali nje o 30 randi ukuthi mhlambe umuntu akanaki azanake nje ngelinye ilanga mhlambe ugogo ukuthi hayibo kunemali ebanjwayo kanje mase uthola ukuthi sinenkinga mhlambe lo masincwabisane othizeni mase enenkinga mhlambe ugogo useshonile sekufanele kutholakala imali uthole ukuthi leyo nkampani ayisatholakala endaweni kade ikhona kwesinye isikhathi ngoba sayisaye endaweni yakomsinga mangikhumbula kahle bathi kade ikhona leso leyo nkampani mase benenkinga abayisekho isithuthila yaziyo ukuthi isihambe nezimali zabantu siyathembisa mhlambe ukuthi into ekanjalo izoqekelelwa ngaphakathi.
Ikhona ngisho ngithi into ebalekile kakhulu la msakazi ukuthi umuntu mangabe uthatha lama police kubalekile ukuthi ena iagreement le osuke uyenza kufanele nathi sibe nayo kanye nenkampani le ekade isuke ithatha ikunikeza lo mshwalensi nayo futhi ilethe kuthina ngaphambi kokuthi sikwazi ukuthi siyenze leyo nto ngebhadi-ke thina siwusasa asikho ebhizinisini lokudayiswa kwemshwalensi ayikho futhi inkampani edayisa umshwalensi mhlawumbe singathi siyayi-endosa noma sisebenza nayo so okuchaza-ke ukuthi-ke labo bantu labo abalokhuzayo ababa nalezo inkinga ezinjengalezo bengasondela emalokhuzane emahofisini basazise ukuthi kunezimali zabo abangazi ukuthi zishonaphi abangazi ukuthi ithathwa ngubani then emva kwalokho siyobe sesikwazi ukuthi ena siphenye ukuthi ena lezo imali engabe ithathwa ubani kodwa kubalekile kakhulu ukuthi ena umuntu mayehola isibonelelo kufanele wazi ukuthi imali mhlambi ihamba kanjani imali zakho nanokuthi uhole kwasasa.
Mhm fanele ubhekisise ngempela ngoba siyacabanga kulo nyaka sikhathela abantu bathi bathathela ama-airtime abanye sothi umuntu uyayathatha lowo ma-airtime athi hayi sengayeka ukuwathatha lowo ma-airtime kodwa imali yami isabanjwa kodwa-ke nje ubusuchazile nje ngicabanga ukuthi kuzwakele emakhaya uma mhlawumbe kungenzeka ukuthi khona ongezwisisanga kahle sishilo ukuthi-ke unalo ilungelo lokuthi-ke afone noma WhatsApp number 0726677956 okanye-ke it's 031 2013586 031 2013586 zangena incingo babuye bakhatheke angazi noma mhlawumbe balahlekelwe inethiwekhi yini kodwa-ke ngaphinde nishayeke nje mlalelo 031 2013586 WhatsApp number 07 sengiyayicula-ke manje 0726677956 0 7 2 okay engathi usekhona-ke umlaleli simthathe sizwe ukuthi-ke uthini ukubuza kubona basasawubona mlaleli.
Sawubona msakazi, njani?
Ngiyaphila, njani?
Ngiyaphila, igama lami mina ngosikhumbuzo makho umntaka Mthembu. Ngilalele kuMgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
Siyabonga iPMB, uthini umbuzo?
Yes, umbuzo wami uthi ngimlalele ubaba ngifice seluphakathi uhlelo kodwa engikhala ngakho kakhulu benze njani ngala bantu laba ogogo abahamba bayelapha kulikhulu kunendawo kuthiwa u-EasyPay ola eMaritzburg.
EasyPay, okay.
U-EasyPay lo EasyPay ogogo abaningi bayakhala lapha ukuthi babanjelwe imali u-EasyPay lona uhamba kanjani yazi ngi-confuse ngoba omunye ugogo ngikhubula nje bade kuhola nje ukwafika ukuthi umntana ngawangisiza ngithi nayini gogo ukuthi uye lapha i-EasyPay bathatha ikhadi lakhe babashintshele banikezele lamakhadi la abhalwe i-EasyPay ikuphi uhulumeni akwenzayo ukuthi ngempela ngempela be-EasyPay lona angakwazi ukuthi abe ne-access ukuthi athathe amakhadi ogogo ngoba ekugcineni bagcina ogogo sebekhokha isikweleti abangasazi lapha nako-EasyPay. Umbuzo wami wesibini uhulumeni kuphi akulandelelayo kulaba bantu abahola imali esibonelelo sey'ngane iy'ngane zibe zingekho uthola ukuthi umuntu akanangani kodwa uholele isipoki nje sengane. Ngiyabonga, ngizolalela emsakazweni uMgungundlovu FM msakazi.
Siyabonga sikhumbuzo.
Ngiyabonga.
Alright, asibonge kakhulu kuye nayo sikhumbuzo esithola kona ke uMgungu Ndlovu FM bathi ke iPMB. Mabe khona ke futhi abanye ke abalaleli sizobathatha nje kuyona inumber 0312013586. Engathi khona ke futhi nomunye umlaleli wesibila simthatha. Sawubona mlaleli.
Yebo njani?
Siyaphila njani?
Ngiyaphila. Ukhuluma noSimphiwe Mbatha from Richards Bay ngilaleli Coast Radio.
Alright, Mambatha. Okay, usinomuzi?
Ngilalele kwiNorth Coast Radio.
Alright, North Coast Radio, okay.
Bengicela ukubuza ukuthi okay, angakayitholi i-chance ukuthi ngihambe ngiyoshintsha ikhadi but bengihole ebhenki. Ngifuna ukubuza ukuthi kuyenzeka yini uthi uyabheka uthole u-150 ebhenki or uthole u-200 rand. Ngabe mhlampe lokho yinkinga eyenziwa ukuthi ikhadi angishintshile noma zikhona ezinye izinto.
Ngamanye amazwi uthole imali engaphelele.
Yes.
Alright, so ilo kuphela.
Yes, bengilowo, ngiyabonga.
Siyabonga i-North Coast, Mambatha. Alright, sasibonga kakhulu ke kuyona ke uMambatha esithola kuyona ke iNorth Coast Radio. Ngicabanga ukuthi ke singathi kuyiphendula lembuzo emibili sisalinde bona ke abalaleli ngoba ke isikhathi akusona esami namhlanje esaba abalaleli ukuthi ke bazibuzele bona. Asimthatha umlaleli. Usemoyeni sabona?
Yebo sabona.
Nenjani?
Siyaphila ngiwumakhosazana kumede ngifona from uMgungu Ndlovu ngilalela uMgungu Ndlovu 107.6 ubaba umdlalose ngiyaphinda lo mbuzo yakasasa ngibe nenkinga mina ngithe ngiyoqala ukuthi ngifakele umntwana ngangisebenza ngaphelele umsebenzi from 2011 inkinga up until today umntwana makaholi ngenxa yokuthi kuthiwa khona umuntu oholayo kwenye indawo ngicela ukubuza bona njengabaphathi sengiyile ngisho kubona edofisi ngizama ukufuna yena baba umdlalosa bengibuza ukuthi angina-appointment angikwazi ukukhuluma bazama ukungisiza baphinde bangiphindisele back kulabantu abangibuyisela back bangitshela ukuthi i-case yami basazoyi-check ikhona ni-case ngiyachekwa from 2011 up until today ngiya e-Home Affairs ngiya yonke indawo kutholakala ukuthi umntwana ungakimi kwa-Home Affairs but angiholi even today if ubaba umdlalo senganginikeza ithuba ngiye e-ofisini ngifike ngihlale phansi ngikhulume nabo ngiyakucela nje lokho yiloko kuphela sisi.
All right Makumete, sozama ukuthi ke sixhumanise naye. Siyabonga umbuzo wakho kuMgungu Ndlovu.
Yabo.
Alright, yes, siyabonga kakhulu kona ke uMam Gumede ke sithola kona uMgungu Ndlovu FM PMB. Asibuyele kwena ke Mr. Mdlalose sithi nje ukuphendula imibuzo kafushane sobuye sibuyele sibanikeze abalaleli ke isikhathi siqale ngaye mhlambe usikhumbuzo.
Okay. Angibonge kubalaleli kakhulukazi khona lapha enhlokodolobha eMgungu Ndlovu. Ngimbuzo abayibuzayo ikakhulukazi usikhumbuzo. Mhlamba ngichaze le eka EasyPay u-EasyPay esuthatha njengebank nje nanoma njengokuthi uStandard Bank noma uFNB noma yipi kodwa ukubalekile kakhulu kunakho konke ukuthi u-EasyPay akuyona inkampani esebenza nayo asinabo ubudlelwane no EasyPay asikaze futhi silokhuze sasinabo ngesikhathi sisasebenza no-CPS but nakhona kwangebona ubudlelwane bokuthi sasino-EasyPay but u-EasyPay inkampani yakwa-CPS so into eyenzekayo njengamanje kunabantu-ke abakithi abaningi abanamakhadi abathatha amakhadi abasebenzisa lawo makhadi abo ukhola iy'bonelelo nje wadinge ngizwele ngichaze eqaleni ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi uma ethanda imali yakhe ayihole ebhenki so lelo khadi-ke lisebenza kanjalo kodwa okubalekile kakhulu ukuthi ke umuntu mangabenza leyo nto egcineni vele baye basuke bafuna ukwenza iprofit nabo kusho ukuthi kuzoba nama charges uma usebenzisa iservice yabo so kanti mangabe usebenzisa ikhadi lakwaSASSA imali yakho uma uyihola uyihola njengoba injalo mangabe ukuthi uhola 1700 uzothola 1700 uphelele njengoba ukanjalo so into esesisho ke ukuthi ke thina angeke mina ngifike la nisakazweni ngizo mhlambe ngizoxipha inkampani ethile ukuthi ena asingakwazi ukulukhuzana ukusebenza ukuthi ena isebenza kanjani inkampani noma ukuthi eniyiphi inkampani singakwazi ukuthi ena singasebenzisani nayo but into engingayisho kuphela ukuthi ngikhulume ngekhadi lakwaSASSA ukuthi umuntu ohola isibonelelo sakwaSASSA okubalulekile ukuthi akabe nekhadi lakwaSASSA ukuze engezokuba nazo lezi y'khadi ngoba uma unekhadi lakwaSASSA uyakwazi ukuthi uyohola eposini imali yakho uyithole yonke iphelele uyakwazi futhi ukuthi uyisebenzise nasesitolo ikhadi lakho imali yakho uyithole yonke iphelele. So engingakusho mangabe kuwukuthi umuntu khona umuntu ohola ebank ofisayo ukuthi asuke ebank azohola ngekhadi lakwaSASSA, uyakwazi lo muntu ukuthi angeza kuthina, siyakwazi ukumshintsha simfake simnikeze ikhadi lakwaSASSA. Lokho kuchaza ukuthi ke lo muntu usuke engavimbelekile ukuthi ena engabuya kwaSASSA. Kufana na usisi lo kaMbatha mayethi ena imali yakhe ebank iyangena ingaphelele. Manje inkinga ibank is a private institution, so anginayo mina i-access. I-relationship is between usisi lo kaMbatha nebank lakhe alisebenzisayo. So angikwazi ukuthi, akufani nokuthi mangabe kuwukuthi ubekhala ngokuthi imali yakhe mayingena eposini ayiphelele, then bengavuka ekuseni ngihambe ngeposini ngifike ngithi nangu umisi Mbatha uthi imali yakhe ayipheleli, kwenzekani, then bese bayapheka ukuthi ena kwenzekani eposini
ngoba iposi lenisebenzisana nalo.
Yeah. Okay. And then ubaba uSikhumbuzo uphinde wabuza ukuthi ena kwenzekani ngalaba bantu abaholela ipoki, ingane kusho ukuthi ingane engekho kulaba bangazi. Ipoki into esizoyenza sayenza futhi ngo-2012 abantu sasibabiza ukuthi abeze nezingane bayiholelayo, sabenza ama biometric fingers ukuthi sithathe izingane ithupha na bonke abantu. Futhi emva kwaso sikwenzile lokho, kwabuya i-report ukuthi abanye aba exist nabo bantu sabaphesiwa abanye babo kuyimanje bayakhokha, bayokhokhela uSASSA ukuthi babehola imali kahulumeni ngokungekho emthethweni. Abanye bavulelwa amacala, abanye baboshwa. Kodwa kulonyaka ozoqala i-financial year leza sizophinde futhi sibuyekeze, ngoba umthetho uyasiphoqa ukuthi abantu abahole ama grants kufanele siphinde siba review. So kuchaza ukuthi kufanele siphinde sibabuyekeze. Kunabantu esizoba selecta randomly esizobabiza ukuthi ababuye bazoyiveza, siphinde sibheke ukuthi isimo sabo sezeyimali mhlambe asika improving. Like for instance, angithi ungathola ukuthi uma uapplyela isibonelelo somntwana kufanele kube ukuthi uhola imali engaphansi ka 3800 noma 3800 ngaphansi. Mangabe singaphezulu sechaza ukuthi awusakwalify for holela isibonelelo somntwana. So ke lokho ke okusho ukuthi ke labo bantu labo kufanele ukuthi ena sizobabiza sikwazi ukuthi senze iprocess loyo ukuthi ena yokulukhuza yokureview. So kusho ukuthi indaba yama ghost children sizokwazi ukuthi sibathole. Ikhona uhlelo lokuthi ena sikwazi ukuthi ena abantu ena sibathole. Usisi Makhosazana kwaba nje kusho ukuthi kube ibhadi, ngoba umsebenzi wami angona umsebenzi engiwenza ngihlale eofisini isikhathi esiningi, kodwa ngiyena umuntu ama appointment abantu engike ngisebenze nabo bayakwazi lokho. So kodwa ke sizozama ukuthi mhlambe sishiye inamba yala then nimnikeze inamba yami ukuze ngizokwazi ukuthi mhlambe udaba lakhe ngisondele eduze kwalo ngikwazi ukuthi ngimlekelele la engakwazi ukuthi ngilekelele khona.
Alright, sizozama ukuthi ke sishiye inamba ozokwazi ukuthi axhumekene, ngoba manje naye asinayo eyakhe, kube kuzoba lula kanjalo. Manje ngeke ngithi akayisho emoyeni, kodwa ke mhlambe singasho ukuthi akayi SMS, mhlambe ngingaba ngcono ku WhatsApp number le ethi ke 072 66 77 956 072 66 77 956. Umama ke lo waseMgungundlovu, umama Gumede, engathi unesikhalimpela from 2011 to 2019 imali ke ethi ingane yakhe akakwazi-ke kuyihola. Engathi usakhona-ke omunye futhi umlalela, simthatha. Usemoyeni sabona? Alright, ke ngathi usesilahlekele-ke loyo umlaleli. Asibheke ukuthi-ke ukhona yini futhi omunye simtholayo. Uma engekho siyaqhubeka nalo hlelo. Sikubingelele, semoyeni? Usemoyeni sabona?
Yebo, msazi, njani?
Siyaphila njani?
Siyaphila. Ukhuluma noMasithole kaMgungu kaQubuka.
Alright,
Masithole.
Emtuba, yeah. Masithole, okay. Uthini umbuzo?
Yebo. Yeah, bengicela ukubuza sisi kubhuti lo olapho ukuthi ke njengo uma ke ungayanga ke ukuziveza ukuthi uholele ibhoki, uma sivalekile kumali usuyaya ke khona sebayafika ukuthi nezibhoki uyahamba bafike bekubalele imali bethi zokoleta imali engaka. Lo mali ufuna uyikhokhe ngani sisi uma bevale imali engaka? Mina from 2017 bavale imali engaka. Ingamanje akazi iziphuma imali kodwa kufuneka ngikhokhe. Uma ngiya khona kamthanisi ngiqale ngikhokhele engiyikweleta xa ngizoyikhokha ngani ngoba angisebenzi, ngaze ngaba ney'pongo ngenxa yokuthi angisebenzi.
Ima-ke ma unazo ezinye iy'ngane zangempela zikhona-ke ey'philayo-ke manje?
Zikhona
ezathu
kwama yonke into ziwu-3.
Oh, wosuthi uyobhalisela lezi eziwu-3 kwasekuthiwa qala ukhokhe le y'poki-ke zaphambilini?
Cha gogo, ngangiholela kanye zonke. Base mase kuvalwa kulena-ke kwazala zonke zo 5 lezi ezothu izibhoko nentatha eziphilayo 8 years 13 years 16 years ziyafunda lezi ngane ngesafarisha mina ngikhokhe ngani ke mabevala imali ke yalezi eziphilayo.
All right, sikulungile uzokuphendula Mr. Mdlalosa.
Awu ngajabula. Yabo.
All right, sasithatha omunye umlaleli. Ukhona umlaleli osemoyeni? All right, ke sibuyele kuyena ke uMr. Mdlalosa mhlambe suphe. All right, engathi sebe khona ke umlaleli simthathe futhi. Semoyeni sabona?
Yebo sabona.
Ninjani ma?
Yebo sabona sis.
Yebo unjani?
Ngiyaphila. Nginenkinga nami lana ngiholela ingane A kunobusikhuzwayo la esenga ngiholela ingane A1 ngalishintsha ikhadi njoba kuthi ikhadi silishintshe kodwa still imali ngiyithola ingaphelele kulokhu nje ngithole kulenyanga edlule ngithole u370
uhola ke
ngikhiphe esitolo noma ngikhiphe e-Standard Bank kodwa ngisebenzisa ikhadi lakasasa leli liyigolide ngahamba ngawulishintsha eposini.
Ukhipha alright ndawo zowuthi ifingaphelele noma mhlawumbe indawo eyodwa ukufokase kuyona ekhipha imali ngaphelele.
Indawo ngifokase ku-Standard Bank ngikhiphe e-Standard Bank ngiyithole ingaphelele ngiyithole u-370.
Alright, okay, siyabonga.
Ebese ngicela ukubuza, ngicela ukubuzela uma wami uhola impesheni, wayiphume ebhalisa uma singafani, wahamba wayoshintsha ikhadi eposini. Kumele uma singcwabisana wakho use-right yini na?
Oh, nje bese shintsha ikhadi.
Ngilele eredweni kodwa sis.
Alright, siyabonga kakhulu. Alright, sibonge kunobuhle esidenga ngayo ke imibuzo yakhe, Mr. Mdlalose uzoyiphendula yonke le mibuzo. Ngabe sekhona omunye umlaleli? Alright akekho kumlalelo khona ke njengamanje sibuyele kuyena ke uMr. Mdlalosa ovela khona ke kwasasa uzokwasinikezeke nje izimpendulo.
Okay, asiqale la ku sisu uMasithole. Yabona ngeke ngithi abantu abasuke benze izinto njengoMasithole unenhlanhla nje nanokuthi akaboshiwe.
Mhm.
Ngoba phela lo uMasithole wayenza ubugebengu. Wayentshontsha nje imali kaHulumeni ngizokubeka kanjalo. Ngoba manje njoba akufanele phela silokhu sihloniza kwesinye isikhathi izimo ezinjengalezi ngoba ezinye zezinto lezi njalo mangisemsakazweni izenze ngiphathe kambi noma mangenza ngikuma community meeting ukuthi abantu baye bafike bavele ukuthi babe ntshontsha imali kaHulumeni mase kufanele kube ukuthi bayayikhokha noma bayalungisa bese kuba sengathi bama victim or something but ke nakho kwenzekayo mangabe kuwukuthi ubuhola igrant uhola igrant fraudulent into esiyenze selithathe igama lakho silifake under investigation njengayo mayiphi indawo usuyothi mangabe uthi uyafika uthi uzobhalisa sifike sibheke ukuthi eno sithi masishaye iID yakho systemic flag isho ukuthi lo muntu lo ilo muntu enemfonayo owayethatha igrant ngokungekho emthethweni so iprocess yokususa lelo gama ke akuyona iprocess easy because inama step ahlukene kufanele lo muntu eofficeini baku interview bakubuze imibuzo umphathi wehovisi ngqo hayi noma ubani unikeze impendulo mangabe izimpendulo zingamculisi kufanele uzusho ukuthi ke wakwenze kanjani kwakwenzeke phi because enye into esilwayo ukulwa nama syndicates lawa akhona antshontsha imali kahulumeni so ekugcineni kungenzeka ukuthi mhlambe even nakuthina ngaphakathi amongst us kunabantu mhlawumbe abasebenza nompidlanga ukuthi kwenzeke lezi zinto lezi so sizokubuza mangabe usuqedile maqedwe ukubuza bese liyadlula ifile lakho balithathe balise e-district umphathi we-district naye futhi alibheke ifile sikuzothi mase kuphele lapho liphinde lidlule liye provincial office so ke le nto le iyayithathe isikhathi so engifisa ukukusho la ngihlezi ngisho mangabe sinama community meeting kubantu ukuthi lento inama consequences abanye ogogo ke ukuthi ugogo sekufanele ukuthi una 60 sekufanele ukuthi ngabe uyobhalisa mhlambe namhlanje nje njengoba kuumhla ka 4 kufanele ngabe uhlanganisa u 60 uyakwazi uyakwasasa uyobhalisa maye fika kwasasa kufike kuthiwa gogo kodwa wena nje usakade sikufuna wawuhadi uhola ibonelelo zeingane ube ingane zingekho bese kufanele usayine acknowledgement of debt ngenhlanhla labo bantu asikababophi usayine acknowledgement of debt eshoyo ukuthi ena imali uzoyikhokha kanjani but okunye okubalekile kufanele abantu baku understand imali le abantwana igrant akusiyo eyithwa ezabazali imali ebhekene nenhlala kahle yobutwana. So awukwazi ukuthi ufike wenze ubugebengu noma wenze bese uphinda uthatha yona futhi le mali okufanele ngabe ibheka ingane usuyokhokha ngayo ikweletu. Umthetho awuvumi ukuthi sithathe imali yabantwana. Kodwa ke usisi naye futhi engakwazi ukuthi asizakale. Ngoba vele ingane lezi azinacala, kufanele zona zikwazi ukuthi ena zisizakale ezikwazi ukuthi ithole isibonelelo. Kodwa nje iprocess ukuthi ngafanele ukuthi mangiphuma ngithole ukuthi ena mhlambi iprocess ukuthi ena kususwe igama lakhe isihambe yaze yafika kuphi.
Mhm.
Unobuhle
Stenga ha.
Stenga indaba yakhe nje isimpulo. Akavela ehole eposini ngecard lakhe, athatha icard lakhe ehole eposini imali yakhe uzoyithola iphelele. Ngoba nje bethu hola e-bank elithile mangabe faka i-card sonke siyasebenza uma ufaka i-card kunama charges
uma
check i-balance kuzoba nama charges uma ufaka kunama ATM fees zonke lezo zinto that's why ithola imali engaphelele
yabona
simple as that
kungcono thina sibe nje lo 5 rand ngisho
ukuthi fanele nje yena ahambe aye lokhuzaneni
ayo
hole eposini noma ehole elokhuzaneni
sesingabona lapho ukuthi meba nenkinga ke bese kuthathwa lapho
kufana nogogo ke naye ukuthi ena engabheka nathi ukuthi imali yakhe isabanjwa yini yomasingcusana noma kuukuthi enye into engamnikeza nje ilokhuzane indication yokuqala ukuthi uma ngabe uhole 1720 usawuthola u 1720 noma uyithola ingaphelela kodwa kubalekile ukuthi ahambe naye ayo check.
Right, sike nawe umlaleli uma usanda ungena ke sithatheleli thuba sikubingelele namhlanje sinabo ke abakwaSASSA sinayo umnumzane uMusa Mdlalo soyisikhuluko sezoxhumana khona ke ehhovisini lakwaSASSA esifundazweni ke sakwazi ungathalela mike igama uSilindile wakaPengu njengoba bengishilo nje ukuthi khona iWhatsApp number sengaze bangishaye ngoba ngisengathi sengithatha ingcingo ngakhulu inumber ithi 072-267-9569 nawe ke umbuzo ke Mr. Mdlalo sokhona la ku WhatsApp uthi ke umlaleli sanibonani ngicela ukuyokubuza ukuthi uma ingane isina 18 years but ke isafunda uyakwazi yini ukuyovuselela isicelo ngilalele ngikwi Inanda FM.
No ingane mangabe kuya ngokuthi hola siphi sibonelelo ibonelelo zabantwana zintathu kune care dependency grant le holo abantwana abakhubazekile bayihola kusukela emntanezele kuze kuba neminyaka ewu-18 bese kuba khona i-child support grant eholo umntwanezele kuze kuba neminyaka ewu-18 once umntwana waba neminyaka ewu-18 akabe sakwazi ukuthi aqhubeke asihole leso sibonelelo unfortunately bese kuba khona i-foster child grant eholo umntwana kusukela naye emncane kuze kube ukuthi ena uba neminyaka ewu-18 kodwa mangabe kuyifoster if mangabe kuukuthi usafunda uyakwazi ukuthi ke azabe neminyaka ewu-21 ehola kodwa kufanele ukuthi njalo ngonyaka abonane nosonhlala kahle ukuze bazokwazi ukuthi bay extend igunya noma i-court order le esuka imnikeza igunya lokuthi abo singamzali i-foster parent so uchaza ukuthi ke if mangabe kuyi child support grant ukuthi angimazi ukuthi umntwana uhola
ini akachazanga
kodwa ngicabanga so if mangabe child support grant ingane mayisina 18 akakwazi ukuthi ene umntwana engakwazi ukuthi aqhubeke.
Alright, asithathe nanga futhi omunye umlaleli uthi ke sanibonani ngicela ukubuza ukuthi nginenkinga nabakwaSASSA banqama ukunginika imali nginenkinga yesandla sami asisebenzi ngawelwa yindlu shuthi ke kwawindlu waseyalimala ke shuthi isandla sisasebenzi shuthi fanele aholeke isibonelelo abakwaSASSA ke angathi abayizwisisi kahle leyo ndaba
into ekhona la umuntu mangabe kuukuthi uzobhalisa isibonelelo lesi sikahulumeni sokukhubazeka ufanele kube ukuthi ke ukukhubazeka lokho sokunakho kusuke kwenza ukuthi ngeke usakwazi ukuthi ungavuka ekseni uyofuna umsebenzi noma usebenze okunye ke kunale zinto obizwa ngokuthi means test la khona esuke sibheke ukuthi awunayo enye income oyitholayo ekuthenini oyiphilisa ngayo okunye ke ukubalekela kunakho konke ngicela ukuthi mhlambe abantu emakhaya nabalaleli bakwazi ukuthi uma kuukuthi awujabule ngomphumela osuke utholile mangabe usehovisini kaSASSA noma ngabe one mangabe uapplyela igrant unalo ilungelo lokuthi ufake isikhalazo so isikhalazo sakho sifaka kanjani kune kunohlelo la lwangaphakathi la okukhona khona ukuthiwa internal reconsideration mhlambe ukubuyekezwa kwesicelo sakho kodwa sesibhekwa omunye umuntu hayi lo kade esibheka osuke ekade se-local office. So kusho ukuthi suke sesithathiwe saya e-officeini lesiyingi i-district. Uzothi mangabe sekuthi ena sebeyasibheka lapho. Bese emva kwalokho babuyise. Mangabe kuwukuthi bayabuyisa futhi umphumelo usachitha. Unalo ilungelo lokuthi ubhalele ungqongqoshe. Okuwukuthi ke la ufake kwe-appeal tribunal kwi-tribunal kamhlonishwa uMama Suzan uShabang. So lapho usubhalela ungqongqoshe usho ukuthi ke awujabule mhlambe ngendlela usasa ayihandlisha ngayo i-issue yakho ucabanga ukuthi wena kufanele ngabuya sithole isibonelelo. And then lezo zinto lo process awusapheli even u-40 days i-outcome ingabuyanga.
Mhm.
Sekuyashesha. Ngiyazi ukuthi kuqala abantu bebazothama appeal kuthatha isikhathi. Akuseyona into kanjalo manje, sekuyinto nje esheshayo kakhulu. So siyabagqugquzela ke abantu ukuthi mangabe benganeme ngomphumela abawuthola kasasa, bangakwazi ukuthi ena bafake ama appeals.
All right, singathi khona kumlaleli ke okhona emoye njengamanje. All right, ake ngathi ke sephinde wahamba. Sikhumbuze umlaleli sinabo ke abakwasasa. Namhlanje usuku olukhulu ukuthi ke nawe uzibuzele. Uze ngalokho ubuza kumngani wakho nayo uzokutshela into engekho nje. Kungcono ke nje ufonele khona la ukhona uMr Mdlalo se ozokuchazela ngayo yonke into ofuna ukuyazi. Ke sina ke singakafiki ke kokuhola ke usasa, sina sengamanxusa nje ukuthi sasigakatshela usamanxusa sasa. Kodwa ke siyathemba ukuthi ngelinanga ke sophinde sobayibona. Okay, usekhona umlaleli? Someone? Yes,
someone.
Yes, I'm sorry. Right,
Umbuzo? Ukuba sizwe ndlovula endazi ngalo kuza sesingale imali ngawo emsebenzini ngaphansi impesheni lafana kwemali lapho kwasasa manje sengeze yaphila kwazo yabili yesibili yasile ayibuya impendulo yakho manje angazi masizana manje ngoba amaphepha okuqala ayithi impesheni emfake kwakune-akhawunti yomunye ne-SFN ne-akhawunti yomuntu ofuna kuhole ngoJulayi 1. Kaga ngingene kanje emaphepheni ami lelo phepha le manje nginokuthi ke ukuthi kwenzakalani le nto ngizenzile le mpesheni ngiyibhasawa ngifanele ngibe ngisebenzisana.
Mhm.
Kanti udokotela ufanele ubhuthe sonke kumawuleni wangijikha ngambhala kanjani wasibhalela udokotela udokotela wakasasa uyakufakele udokotela wami kodwa manje sesimsasayile ngazi kanjani.
Isicelo sakha nje asiphasi impela. All right, kulungile. Aha, ukhona omunye umbuzo?
Ngicela ukulalela umsazi wethu yokho ngifuna ukuphethe kahle intama.
Alright, sasibonga kakhulu ke Mlazi. Alright, sasibonga kona ke umbuzo wakhona eMlazi. Sibheke ukuthi sikhona ke yini omunye futhi umlalelo ozothi nje azibuzele bukhoma. Alright, mengekho ke ayisibuyele kona ke ama SMS. Uthi umama la ngicela ukubuza ukuthi ke izingane ziyakwazi yini uhola ngo 777. Ngicabanga ukuthi uzowekazi ke Mr Mdlalose lokho kubhala ukuthi ke ngicela ukubuza msakazi ukuthi izingane ziyakwazi yini ukuhola ngo 777. Uma zingenawo ama birth certificates nomama wazo engenayo ke e-ID obuzayo umama Lungile Ndlovu engwavuma.
Yebo, ziyakwazi ukuhola kanjalo kodwa ke kunomthetho obizwa ngokuthi regulation 11.1 okhuluma nge-alternative identification ngoba kusayiswa eminyangweni kwayiwa enkantolo kwathiwa ke asikwazi ukuthi susasa noma siwumnyango zokuthuthukiswa umphakathi kube khona ukuthi ena umuntu uyadisadvantageka ngenxa yokuthi mhlambe omunye umnyango wahulumeni okwazanga ukuthi ulekelele lowo muntu kokusho ukuthi ke nge-ID. So kwase kuthathwa isinqumo sokuthi umuntu engakwazi ukuthi ena kufanele sikwazi ukuthi simsize noma bekuthiwa i-ID akanayo. So okusho ukuthi ke kusebenze lento ebizwa ngokuthi sithi i-alternative identification. So siyasim-create-ele inamba kodwa leyo nto ke iba valid for 3 months yo grant. So okuchaza ukuthi if mangabe kuwukuthi kuphela u 3 months enga lokhu zelingabuyile iID yakhe ikakhulukazi kufanele kube neproof yokuthi useyile kwa Home Affairs ukuzama ukuthi ayilungise indaba yeID nama birth certificate. Enye ke into eyayihluphe kakhulu njengoba ungizwa ngithi umama uthe usengwavuma.
Ngwavuma he.
Engwavuma kuseduze ipota nomncele waseSwazini kanye nomncele waseMozambique. Enye ke inkinga esayisibe nayo kakhulu lapho ke sayisiqinise kakhulu because kufanele sicheke even size sicheke na kwicommunity naseyikoleni ukuthi lo mntwana uyafunda bayamazi kanjani ngoba ngeke phela kusho ukuthi abantu bengafike bahole bese bephinde futhi balokhu ba cross ilokhuzana ipota. Kodwa ke kunezinye izinto engeke ngazisho emsakazweni esayisibuze ezinye ngaphandle kwalokho engikushilo kodwa kuyakwazi ukuthi kwenze ngoba ngeke ngikufihle lokho ngaba ngiwenza umsebenzi wami so bayakwazi ukuthi ena umuntu noma engenayo idea angakwazi ukuthi azobhalisa kodwa ke kunezinto esayiswe sifuna sizibuze nemibuzo kuzofanele abe prepared ukuthi ayiphendule futhi aphinde sinikeze iproof ukuthi useyile kwa Home Affairs ukuyobhalisa ngeke ufike nje ufike ukuthi ena hayi anginayo ID kuphelele lapho
yeah alright ukhona futhi umunye umlaleli la uthi ke sanibonani ngicela ukubuza uma ukade uhola eyogula bese iyavaleka kodwa kuthola ukuthi awukakasindi wenza njani kade hola imali yokugula yavaleka kodwa akaka usagula namanje akakasindi
kufanele ke abuyele emumva futhi ayobhalisa kabusha isuke ise ayo apply kabusha isungavalekile kahle kahle isuke iphelelwe isikhathi ngoba igrant le disability noma yokukhubazeka kuyenzeka ibe 6 months noma ibe 12 months kuya ngokuthi udokotela kwesinye isikhathi unginikeza yipi noma kunikeza upermanent ke okweka nomphela kusokuya ngokukhubazeka so kusho ukuthi ke kufanele ahambe abuyele eofficeini la kwaSASSA ayobhalisa futhi
Horat now futhi ke omunye umbuzo uthi ngicela ukubuza ke owenza wenza kanjani kulabo kwenza kanjani kulaba abaholela izingane zingekho emakubo uma uyicela ke imali kumuntu ke akuthuke kodwa izingane ingekho kuye shothi ke uholela izingane kodwa akahlala nezingane mhlawumbe zihlala nogogo kodwa imali iholo uyena ngale mhlawumbe uyayidla kwenza into ayithanda ukwenza
inkinga enkulu kakhulu ke leyo sesizwe even noma siya kumhlangano emphakathi noma ungqongqoshe wezokuthuthukiswa umphakathi even la esifundweni esifundazweni umama uthu sihleze egcizelele kule ukuthi ena isibonelelo lesi sabantwana silandela ingane so ukuchaza ukuthi ikho singasho ukuthi ena umuntu ohole child support grant kufanele kube biological parent but ke kuthiwe kufanele kube umuntu obheke ingane primary caregiver so ongaba iprimary caregiver ubaba noma ngaba umkhulu noma ngaba umalume noma ngabe kuthi ubani so ogogo ikakhulukazi ibona bayebakhale kakhulu ngalokho because thina ezingane zabo sifike sithola ingane mhlambe emadolobheni bese ngiyabuyela ekhaya eSweetwater ngifike ngishiya ingane ngibuyela emuva ePine Town so leyo nto leyo ke edala inkinga kakhulu so ukuchazani kuchaza ukuthi ugogo mangabe nenkinga enjengaleyo into okufanele bayenze ukuthi bahambe baye kwaSASSA thina kwaSASSA sobe sesivala kumama bese ingane siyibhalisa siyibhalise kugogo kodwa ke kube kuhle mangabe kukuthi nje unayo noma iID number kamama noma ibirth certificate number yomntwana ngoba siyakwazi ukuthi kusheshe sikulungise lokho ingane nje mayihlala nomuntu kufanele iholelwe ilo muntu ohlala na akakwazi umuntu ongahlali naye aholele leyo ngane ukuba kuthiwa khona ama resources yibo bonke abantu laba kade ngikhuluma ngabo okufanele ngabe siyabajaha sibabophe
ngoba phela imali yengane kahle kahle
njengoba kade ngisho nje ngithi imali le yesibonelelo sabantwana akuyona imali ka yakho mzali but imali esuka ibhekelele idingo zomntwana
Alright now futhi ke omunye umbuzo abakwaSASSA ke bathi basithembisa ukuthi asoze saya eposini kodwa ke manje kwiqiqise sibona sekuthiwa ke asiye eposini ogogo banenkinga yokufinyelela eposini abanye ke bahlala endaweni lezi zisemakhaya kakhulu mhlawumbe ngathotha abanye abanazi imali zokugibela baye emaposini mhlawumbe la uyichaze nje kafushane ngoba ke nangasekhaya ikhona ke indawo uthi bahole ehall ethizeni mhlawumbe elaqoqa ukuthi bazohola kulelo hall manje mhlawumbe sebezwa indaba yokuthi sekuhole sekusebenzisana neposi kulikude mchaze nje lezo zinto.
Yeah, into eyenzeka la emsakazi ukuthi ngesikhathi singena kwezivumelwanini seposi, enye izinto ebesisebenza kakhulu bekuwukuthi besihambisa imali ekhungweni ezevile mhlambe enkulungwaneni nangaphezulu. La KwaZulu Natal nje kuphela ngikhulumeni ngizema Africa. Enye ke izinqumo ezathatheka kwaba ukuthi ena imali esisebenzisayo ukukhokheleni ibonelelo zikahulumeni iningi kakhulu and imali esasisebenzisa kakhulu kwakuwukuthi ngesikhathi mangabe siya esikhungweni lese nje ngenze isibonelo siya eNanda New Town eHall sihambisa imali kuchaza ukuthi lapho kufanele kube nabasebenzi bakwaSASSA kufanele kube nemoto ethwele imali kanye nama security ayigadile konke lokho ke kuyindleko so uyacabanga ukuthi lezi khungu zonke lezi iziningi ezazigcwele kwaZulu Natal kwakufanele senze into enjengaleyo kuzo zonke so isinqumo sabe sesithatheka ukuthi ke uSASSA fanele anciphise lezi khungu so isinqumo sathi mase sithatha kwaba ukuthi kufanele sibheke izindawo uma ngabe kuthiwa indawo ingaphansi kwendawo engama umgamo mhlambe amakhilomitha angamashumi amabili u-20 kilometers mhlambe ngalapho kune-bank noma ne-ATM noma neposi leso sikhungo njengangengenza example la eThekwini asesinaso isikhungo eThekwini mangithi eThekwini angibali imbumbulu because imbumbulu kuneyindawo ekude isemakhaya mhlambe asesenaso isikhungo la ungathi khona ungavuka ekseni uthi uye esikhungweni eholo uholele eholo bonke labo bantu fanele baye emaposini noma basebenzisa ama-ATM ukuzama ukukhatha indleko iyikhungo esisele nazo KwaZulu Natal ziwu-357 okuwukuthi-ke nazo futhi lezi yikhungo njengoba zikhona ziwu-357 engicabanga ukuthi nakho kufanele ngikusho lokhu azinabo abantu ngale ndlela le esilindele ngayo njengoba ubezwa nje abantu bengakhala bethi ikhungo ayisekho nani. Kodwa umuntu uma eqeda ukuhola futhi uphinda agibele itekisi ahambe ayephi
ayothenga
edolobheni uthengaphi
ya phela masuholile uyahambe uyothenga igrosa yabo
edolobheni but kodwa ngithi umehluko-ke yini umehluko ukuthi ungahambi uyohola edolobheni ufike bese uyabuya ubuye ngemali kodwa laba abasey'ndaweni ey'kude kakhulu amakhaya zisakhona iy'khungo zisasebenza zisaya kubona ziyikhunga ey'sele KwaZulu Natal ziwu-357 so abantu basakwazi ukuthi bahole
olright ngenxa yoso isikhathi kodwa-ke sisanawo nje u-4 minutes uma ngibuka kwelami ngingazi-ke ngoba iy'khathi zibe ngafani emawashini so kodwa engathi ukhona-ke umlaleli simthathe semoyeni sawubona hello
yebo
ninjani
siyaphila
Khuluma nobani kuphi umbuzo?
Oh, ukhuluma nomama okwa Mbatha ola kwa Nongoma.
Nongoma, okay.
Ehhe, ngani zami? Ngithi inkosana ngisacela ukubuza kundodana lo lapho nawe ndodana zami ukuthi mina inkinga la kuneyingane engihlezi nazo. Unina akunapasi, akana sitifiketi, akana lutho. Manje wasuka wayibeka la kimi. Nasihamba sithi siyozama ukuthi sithi senze ipasi bafike bathi nje yena kahambe eyofuna unina unina kamazi nokuthi ukuphi unina walezi ngane manje zihlezi lakini esikoleni sebehlulekile belokhu beyibuyisa bethi azize ne-etifiketi angangizokwenze njani yizingane kufike ukuthi zithole iy'cathulo zithole inokwesikole manje angisazi ngizokwenze njani ngihleli nabo labantwana
allright masiyabonga
yeah
Alright, Mr. Mdlalo sasivele simphendule uma.
Umama lapha umama Mbatha lapha noNgoma, into engingamcela ukuthi ayenze mhlambe ngawukuthi ahambe aye ofisini lakwaSASA lapha kwaNongoma afika cele umama wakaShembe okuyena umphathi weofisi. Afika lichaze udaba lakhe. Mangabe kuwukuthi ke kanjani usengacela ukuthi mhlambe bangithinte I'm sure unayo inamba yami bengakwazi ukuthi bangithinte sibone ukuthi umama singamlekelela kanjani mina ngobe sengimxhuma kahle-ke nomphathi we-district ukuze ngoba ngicabanga ukuthi inkinga engakwazi ukuthi ilungiseke ya singakwazi ukuthi siyilungise lo nkinga
Alright, angazi noma bese simphendulile umlaleli wasemlazi angase simphendulile so alimali sicela siphumelele namanje
okay yena-ke uthi yena i-apheli yakhe ayibuyi so ngizocela naye ukuthi aye emlazi emaweleni afike acele umphathi nakhona wehhovisi unjabulo wakamthembu uzobe unjabulo esekwazi ukuthi yena udaba lakhe afone even amfonele nakwi-appeal sport uku-check ukuthi yena kwenze njani ilokhuzana yakhe
Alright, mningi kakhulu-ke Mr. Mdlalose imibuzo abanayo abakwaSASA kuchaza kona ukuthi-ke le ndaba shouthi ayibhelile namhlanje ake sithathe wona nje lo mbuzo wodwa bese siyigoqa ukuthi-ke sawubona msakazi mina ngicela ukubuza uma weqiwe umholo wakho uma-ke usuhola enyangeni elandelayo kwenziwa yini-ke ungayitholi yonke imali yakho iphelelo ngakhohlwa ikhadi lami ekhaya kukhona la engangikhona ngangashesha kubuye asikuyeke konke lokunye sichaze nje ukuthi-ke uma weqiwe inyanga kungani thi imali uma suyithola inyanga elandelayo layo ingapheleli
angazi-ke ngoba angicabanga ukuthi kuleli khadi esilisebenzisayo iliphi mhlawumbe kube kuthiwa siyazi futhi ukuthi iliphi ikhadi alisebenzisayo manje lelo khadi mhlawumbe mangabe mhlawumbe usebenzisa ikhadi elidala mangabe kuyikhadi elidala njengoba besisho ukuthi fanele ashintshwe imali vele ayisangeni kulawo makhadi so kungenzeka kube stuck somewhere else so kodwa-ke into nje umuntu siyabacela bonke abantu bakithi mangabe beney'nkinga beney'ngqinamba abasondele emahhovisini akwaSASA aseduze nabo bakwazi ukuthi bathola usizo bangahlali nje emakhaya bahambe bayocela usizo.
Mhlambe ikhona Mr. Mdlalose inamba ongayishiya ukuthi mhlambe abalaleli bakwazi ukuthi baxhumane nabakasasa.
Inamba ka ithi 0800 60 10 11 0800 60 10 11, noma bashayele leya la eMgungundlovu 0338463400 0338463400, ila ngisuka khona.
Mhlawumbe pindusho leya seqaleni
0800
ungayisheshisi
0800 60 10 11 0800 60 10 11.
Right, Mr. Mdlalose, siyabonga kakhulu ngesikhathi nisena sipha sona kumsakazo yomphakathi esifundazweni sazo, nasazule imibuzo omningi kakhulu, mningi neminye futhi esingakwazanga ukuthi ama-SMS siwafunde ngenxa yaso isikhathi, kodwa siyathemba ukuthi kulokho abakwazile ukuthi bashaye baphendulekile. All right, asibonga kakhulu kuyena ke uMr. Mdlalose Musa. Mdlalose isikhulu ke sezoxhumana kwasasa esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kanti sidingida zona ke nje iindaba ke ezithinta usasa ke osuna namhlanje. Elami ke igama uSilindile Wangabhengu. Esithembeke simlaleli ke nawe ukwazile ukuthi ke ucaciseleke ngokuthile ke obungakwazi ke ukucaciseleka khona, nakhona futhi waphinda futhi wakwazi ke ukuthi ke uthathe ke zona ke izinamba. Siyabonga kakhulu kuyona ke imisakazo yomphakathi esifundazweni ke saKwaZulu-Natal. Singabalayo na Radio Kwezi khona, bikhona nayo Inanda FM, uMgungundlovu bukhona, Netcoast, Maputaland, uNongoma, iZululand, iZulu Mzansi. Ziningi kakhulu ke iy'teshi zakhona ezifundazweni ke saKwaZulu-Natal. Nabangakwazanga ke ukuthi ke bakwazi ukungena emoyeni, siyaxolisa kakhulu. Siyathembisa ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga sokwazi ukuthi siphinde sibe nabo ke abakwasasa. Ngiyabonga kakhulu nakuyena uBuyi Xaba wakangidi, ubekhona ke nobantu.